living in this great nation.
And we trust in God. And we love God, and we love our neighbor as ourselves.
And we're thankful you're not in Florida. It's so hot here. We can't breathe. Just be thankful, you guys. Just get a thankful spirit. Oh, my gosh. We love you. Mwah.
WPAT Patterson,
AM 930, New York.
It's WPAT.
WPAT.
Attention, users of the blood-thinning drug Xarelto. If you took the drug Xarelto and experienced complications such as cerebral hemorrhage, gastrointestinal bleeding, or other internal bleeding, or if a loved one has died after taking Xarelto, you may be eligible to get a cash award for your suffering. Call the Xarelto Help Hotline now at 1-800-430-5010. That's 800-430-5010. To qualify for a cash settlement, you must file a claim before the deadline. So don't miss your opportunity for a cash settlement. Call 800-430-5010 now for a free, no-obligation consultation. Our call center is open 24/7. So if you took the drug Xarelto and experienced cerebral hemorrhage, gastrointestinal bleeding, or other internal bleeding, or if a loved one has died after taking Xarelto, call the Xarelto Help Hotline now at 800-430-5010, 800-430-5010. That's 800-430-5010.
If your credit card bills have gotten out of hand, call Consolidated Credit now. If you're making the minimum payments, but your balance is just not going down, call Consolidated Credit now. If the interest rates on your credit cards are so high, it will take years and years to get out of debt, call Consolidated Credit now.
800-892-9612.
They've helped over 5 million people with credit card debt. They can consolidate your debts into one lower payment, reduce your interest rates, and get you out of debt fast. If you're struggling with credit card debt, Consolidated Credit Programs will teach you how to get out and stay out of debt.
Call 800-892-9612. 800-892-9612. That's 800-892-9612.
Consolidated Credit Counseling Services Incorporated, 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, 33313. Not a loan company. Licensed by the New York Department of Financial Services or by the Vermont Department of Financial Regulation. Maryland DM 19, Oregon DM 80031. Services are primarily educational in nature.
WPAT.
The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
Radio Kula Speaking Association. Yewtere men kumpital dimanche kala sangane fer ha 10h jamma yewtere men kumpital kala ko humpuma ya etwa www.wpat92am.com wala modda 6055 6244 21 wala tawinji da ko tawede e der yewtere he jaha 212 219 96 95. Jeda e yewtere men kumpital kala ko humpuma non fina tawa men hanki men dari men cikki men tindinoje men kabaruji men sa naati e radio WPT 9 AM a jokkondire e radio plus speaking association ma addane kala ko humpuma e nder windere nde heblanton yewtere men kumpital ko musidɗo moɗon ceerno Mohamed Sy to bange gaciri nan ton di ko gawlo leñol hono gawlo Farba Sek Farba Ibrahima gawlo jogani on dande hoddunde ñande fof noon dimanche à partir de 9h00 à 10h00 jagge radio plus bikin association keddoɗon yewtere meɗen kumpital bisimilla moon hettiyankoɓe radio plus bikin
jam hiire moɗon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe hettiyankoɓe radio plas pikinoɗo saaha min calmini on goto kala inde mon yettoyde mum to mbawɗon wonde e to mbawɗon wonirde yo jam hiire mon yo jam Allah e kisalla woni moon. En garti hande no gas e jeenayi lewru meɗen novembre hitande 2015 ɗo e nder radio men radio plas pikin association. Kono min keewi wideo ni tan caggal onon hettotoɓe min ha joni ko toon to 3w.wpat930.com walla kettoɗon min ha joni 3w.radiopspsa.org radio psa.org ɗum koye radio plas pikin association.org. aɗa mbawi hettade min ha joni to tongode no mbiɗen ni tan 832 225 53 73 walla kettoɗon min e 605 662 44 21 ha joni koye radio plas pikin oɗo mbawi hettade min oɗo saaha. Min calminoon min juurimoon goto kala inde mo yettode moon ko musidɗo moɗon ceerno Hammad Sy gowɗo addande on kabaruji ɗo e nder radio men radio plas pikin association oɗo saaha sa ganni 8:00 ha 10:00 waktu meɗen jeenabo ha dumunde meɗen sappo bo tengurengu ɗum ko ɗon so Allah jaaɓi certiren mbaynodirten hande ɗon addandon kabaruji ɗi toon to banggue e leydi men Sénégal ko musidɗo meɗen hoɗo ganduɗa ko Amadou Aliou Sy toon to mo RTS Matam e Abdou Diawo on ko toon mo Kolda News radio Kolda. En certata so Allah jaaɓi ma en gaddu kadi hoɗo mo ganduɗa ko musidɗo meɗen hono mo ganduɗa ko Diallo Amadou Abou on ko toon to Sahel TV mo leydi Mauritanie. Caggal mum noon wona e jogor wonde hannde yewtere meɗen ko nogas e jeetati lewru meɗen e novembre hitande ujunere e temedde jeenayi toon to leydi Mauritanie. Eɗen gandi eɗen joguino yimɓe meɗen soldateɓe tolno e nogas e jeetato hono hawru waranoɓe toon warda gam amde e tayade kadi e belade kadi e mbawka. Ɗum ɗon noon ko hannde jogorɗen wadde duuɓi nogas e joyyi anniversaire muɗum jogori wadde ko hannde mawninte duuɓi nogas muɗum joyyi. So Allah jaaɓi ko ɗum jogol wono e yewtere meɗen so Allah jaaɓi ko oɗo mo ganduɗa ko tawaɗo Walde Laaɓa Diangou hono Masrou Kane jogori joganade yewtere nde seeɗa. Caggal mum noon garten ɗo e nder radio meɗen ƴeewen so tawi eɗen jogui bandiraɓe auditeur uji gudditen ɓoggol goto kala ene wawi haalde hen holko woni hen yiyande walla holko woni hen miijo muɗum to oɗon banggue. Ɗum noon bandiraɓe kettoɗe hettade min tan ha 10:00 tengurengo minen e moɗon ha nden joni joni so Allah jaaɓi min gadda noon kabaruji ko ɓoyata. Ni tan ha joni so Allah jaaɓi joni joni ma en ƴeew hono oɗo mo ganduɗa ko musidɗo meɗen hono Amadou Aliou Sy so tawi omo hebli o naata joni joni e nder radio he o addana en kabaruji kewanɗi en toon to leydi Sénégal ɓoyata ma en jaɓɓodira makko. Eɗen gandi oɗo saaha toon to diwan mo Matam oɗo gandi ko ɗon ganduɗa ko président Macky Sall hono président de la république oɗo gandi ko kungel o wonnoɗe ɗo balɗe gam ƴeewde hono ganduɗa ko jawɗele dariɗe leydi Sénégal holno jogorto économie leydi ndi holno kadi ɓe liggorto e oɗo saaha haɓe mbawa wallede ha ganduɗa hoore makko o wi ko ene autosuffisance de riz walla autosuffisance de o ganduɗa taw ko kosam ene wawa kadi wallede ha ɓeɗo ganduɗa ko fitiram golle en wonɓe e nder leydi Sénégal ha mbawa ene yiide koye munen to oton banggue. Ɗum ɗon noon joni joni so Allah jaaɓi ma en jaɓan hono mo ganduɗa ko Amadou Aliou Sy o hokka en kabaruji toon garandi en toon to leydi toon to diwan meɗen mo Matam ɓoyata so Allah jaaɓi ma en jonkoma. Amadou Aliou Sy so tawi aɗa hetti ɗum noon bisimilla maɗa bandiraɓe en kedima
haalirde radio pulari spiakin. Min puɗorto kabaruji amen koko yowiti e ñalawma mo ganduɗa enne mawninonoɗo tawi ko aynaɓe jeyno ɗum ñande nogasi jeegom toon to kungel to enne tawi oɗon ñalawma ko dendangal aynaɓe wonɓe nder leydi Sénégal pottinno toon enne e dow gardugol hono hoorejo leydi ndiyene Macky Sall ina tawtora henenne jagorɗe makko foof ko hoorejo leydi ndiyene o holliti enne caɗele to banggal dañde jawdi darinde e leydi Sénégal hani eɗen belliyo jawɗele goɗɗe caggal leydi ko wayno juldeli meɗen eko nandi henenne. Ko adi tigui rigui hunanaɗe ɓeɓe ganduɗa kañumen goni aynaɓe wonɓe nder leydi Sénégal caggal ndew yettiɓo jaari ɓe caɗele mabɓe omo heptini ɗen caɗele en teska henen ko gonga kosam ɗam ina rufe ma wad feere hawa dañanaɓe nokkuji ɗi ganduɗa henne aɓe mbawa dañjiɗo ɓe mofti kocce mabɓe. Kono kadi o haali hay sinnude enne laamu ngu enne ko ittiniɓe ko ina famɗi ko caggal mabɓe woni Macky Sall.
Mi yetti on e darde mon e golle mon e yitte mon e ballal mon on kondiri odon poti wadenede sabo ko mbadano don ko ko seeda e ko wonbe mbadante on tinare mon e nondal mon e jambaragal mon holliri so Allah jabi so Allah dacci men do ko yeso dum fay kala ko wala no goma ben hacci non dum mi yettion e mobilisation mon darne mon jila dolli hay ko adi dolli konkon sere so waxay jamna fatik hande ko kungel hade jangu jeen bangi goddo en on kolliri kalande noddo don odon dari te yakar senegal koy mon woni e rokkude leydi ndi cakkudi rokkude leydi ndi ko fam ko codoy tan ko fam cagal leydi ne fodi hubde hande odo saha ami halde madame le ministre bele izinaji ko fam beede e leydi ndi labi jehetede ne pis beede bele ndongo hay goto wonta rokkude ko fam mum sabu ala ko buri mulde ya gaynako ndongo so sipi rufa ko fam paske ala no wadi alaado wadi dum ngandan so Allah jabi kon darantebe kon balletebe sabu ko onon balli koy mon min kam mi ala no jittir mon e kongol ha yona mbelam mo gondo e der gandam sabu darne mon sabu ballal mon dum non Allah jarama tan on jarama ngandon ken daribe eden liggodo yo Allah jurnu yo Allah beydu darna mon beydu darna ayna be fof e dar Senegal
tagal ko hore jili ngeno holdit ko ene ngarteten ko gayene e der kaburuji to didi diwan meden woni matam tawi kalten ko ko yowti e nyamante won keptikon remobe to bangal ha joni walato enne odo sa hando enne be puddima jogade kulhuli kambe remnobe walungo enne no umuri nene mashallah kon non enne nyamante won bonno won gawri mabbe dum addi non be mbi odo sa hando enne yobe paabe so tawi der wala jogibe kala ko yowti e ngal don balal paabaki be ina wayno kambe de enne mbawata danji cionyandi sabu wone nokkuji wana remobe jeri ko walungo buri wonde nguru men kambe ne abe dabbe debbe ballate walungo wawa hebbitede ngam fosnandebe kon do kulon puddi kon folde walo mabbe o mo ganda kanyum woni ha jeni goto e jibinande e der commune monaba siwol ko demo hultidene ko dum woni ngoje mabbe sabu be jida wasi ko be puddi remde ko ene kettudemo
ay sadda men o do saha ko gese walo de tenke e chome nana njagge gese de tan ne nyaama dum ne nyaama nyaam gol bongol e ko dum ko woni ko biyesen ngwate ko ngwata dum no boni bonan den de ne mawni mawlu gol gol ganduda ko dum ni pusi min duni min arte gayal na bele o don baawa yettinande min fakbe safrude on safara dama mu yo on ne mawni sababu mudum ko enen fo eden ngandi ndungu ngungu tardi ko gonga ni to boji didi badi kono ko sakket ndungu taw hanka dina yimbe fo natti wadde yakaru mene ndungu donc eden bay wiide soñaka jeri soñaka
senum mi may di don kaburuji pewten ko ko yowiti e rewbe diwan matam kebino wadde bo bondiral kala hitanno be ngono wadde daranade kazamas e wallide be duaw e peje kambe rewbe benen de jam dumoto tonene dum addi non wiide be kambe ne ko be jibinande leydi senegal so tawi kazamansa da wonane jam kambe ne ina wayno be kisani dum addi kala hitande rewbe diwan matam kambe abe mobondira e lennude peje holno be badara ha tonto kazamas to ne jamo dumo ay sitou babu kanyum woni gardido ndedon fedde rewbe diwan matam ko dido kongudi njewtiden mako
parce que kazamas ko nokku mo ganduda ko matam woni kazamas kazamas woni matam bandirabe amen nana kazamas bandirabe mabbe nando min jidi jam non yo arte der kazamas sabu dum so jam dañata e der kazamas matam dejata senegal dejata on dum taki non min nyaagi bandirado sa yi min goni rewbe min dari ko debbo woni der galle debbo woni bambowo debbo woni muyninowo debbo halanta banum gorko nana debbo halanta gorko mum nana debbo halanta biyum nana dum wadi min jetti mbele yo jam arte kazamas min nyaago Allah min nyaago jomiraado bawdo yo Allah wallu en enen be fof senegal fof ha jam arte kazamas
ko mo ganda kanyum woni ahmadun job woni prefet mo raneru kanko yilanno de don golle tay ko rewbe jiwan matam fof ndino potoino ton to ranirtu ene ngam hollude sembe men e dolu men e adude ballal mun mbele ma jam duumo beedo duumaade to nenne nde tawno ko dum woni gural leydi Senegal njofnisten kaburuji meden ko politique wala mbien dawrugol rewmi e der diwan matam hebe mbienno koko mayi wi non ko bebe ganda kanyume ngoni lideraji politique wonbe do ene dum addino nenne ngam heblitaade e woteji paadi arde di ene be mbadi sete ngam arde gaane e diwan matam ene e hirjinde be ganda kanyume ngoni sympathisant diabe e odo landa
vraiment ko yettude Allah e bismade odo delegation gimmino Dakar ari hande vraiment yide responsable ji parce que hande addibe do ko won winobe rewmi ala e matam hande mi sikki dum holliri rewmi parce que ala to gimmane de region de matam pour vraiment yewtude responsable point foko ji hollide be vraiment yabbo heso babe ngadi no mbirudani ko darle mabbe kono ala ndi militant ene mojo jojo fof responsable ji ngara yewtude mumen pour vraiment hollide be hol yabbo heso ngo addago holno futi yarede e holno be madata habe mbawa vraiment hebde ko min yidi ko kono non responsable ji wonbe be tawidobe kuribe sax daraade exactement no birdani ko heblanaade election me adan hun fo wonto fuddorto ko koyngel koyngel ha njottoda kon non koyngal gadanal gal election ko dum min gonda
e woteji paade arde di enne mabbe eto tigrigi daraade sirminaade sababe ngandi diwan mabbe o enne sympathisant ji wonbe do enne e der landa rewmi enne ko yimbe daribe sirminibe ko dum do wonno kaburuji min dobino modon do enne e der region de Matam taw ko leydi Senegal taw jokkondirtino e modon ko musido modon Amadou Aliou Sy e radio Pular speaking New York yen gone dow jam
Allah jarama jarama Amadou Aliou Sy bandirabe kidima kittimtigi labi cer bandirabe faden ha jontan ko tonto diwan mokolda ene gandi Abdou Diaw ma dane kabruji goddi ton do gandi o do saha ko witeno ko campagne gerte tigi woni ko hande hande o woni ko fudda ngann non gerte kadi ko autosuffisance jiya kadi leydi e ngam ngura wawa danyede kadi de rembe ngura be kadi yoto sunji kadi men en bawa danji hen ko naftori dum do non Abdou Diaw ma adane nen bismillah ma Abdou Diaw
musibe ketto par speaking do do New York men calmini non to bawdo wonde ketto do radio men beltani ma ummi bion ko gido mon no Abdou Diaw gaga kolda kolda non e garakte dido di tourne ji de ganduda gouverneur mo region kolda kamoni gouverneur sal bo wadi CLD jidde CLD décentralisé der région mudume bo fuddore ko Medina Erfla don gandi ko woni département buddo yaaje der Sénégal département ganduda lawol ala goudron ala ton hay maître goudron goro ala ton département ganduda ko don gerte burte beede nyamantere ko dum burte beede département ganduda ngayna kaka e moddi ton ton non yimbe be kolliri tampere wonde ho ne dum woni ceede metiyotade metiyade lamdum non wino okkat temdre juy kilomètre goudron ɓe mbino ko kadum département Medina Erfla jeddidi non ɗini on goudron sabu mbiyo goudron immo daabo yaha yero fula yaha patta ɗum wallata ko remte ton ko wawa yaade toto jawɓe ɓeeɗa mbiyo goudron wona ɗon foti iwde goudron foti iwde ko kolda yaha fafakuru immo fafakuru yaha Medina Erfla immo Medina Erfla yaha patta arta kolda kayen ko ɗum ɓurta nafde sabu président leydi ndiyo Macky Sall ko ɗum idno wiide hinde noon hollirama wonde hen député ji ɗi élu ji ɗi ɓuura faalede ko ɗum iwato daabo fokkita yaharoto patta laabi keddi ɗiɗi mbaɗe kaaje ɗum noon haalama ton to won noon serde serde goro wadi ga commune kolda de gouverneur woni tigi ala san sal ko do hono da donc kolla be kali fi demanteri ni e ligi gonde e der département kolda be jeyi be mbadoy selde goro der département velengara ko heewi kala din ton ngani président conseil départemental ko musidde men non Ibrahim Bari be kolliri cadele gonde hon to Medina Erfla e to der département velengara be kolliri kala e lamdu hodum be buda falede han gayna ka demanteri buda nafde ton to département bo velengara musidde se ngimi woron en gartat ngaren gaga kolda kalen seeda fi oɗo programme mo ganduɗa ko programme d'appui nutritionnel hede million ji temdere e ko fawi ɓe ganduɗa ko ONG Gunayi ko association liggotoɗo fi leydi ndi yara yesso kañnon walli ɗum faabi umen kalis ko coopération espagnol ɓe ganduɗa ko kayen paabi umen cawdi liggortedi ha e mbawa wallude yimɓe e mbawa wadde worsaji ɓe mbawa wallude umen ha ko neinte ko wawa nafde beyi baali gertoɗe mbawa wonde e nder fuladu yimɓe mbawam hebde ko moƴƴi ɗum noon hewata hen tawede ko commune mo ganduɗa ko Djulakolo e commune mo Sare Bidji hande o samedi ko gaga Sare Djulakolo min mbaɗan nulde rawde ɗum ɗo ɗum saabu réunion o ko joni gassi gaga nder mairie mo Djulakolo woni hoore on ɗon programme ko docteur Burahima Diaw mbo holliri anniye mumen kabade tampere wonde gande kabade basangal dum no wawi wonde ra yimbe buri ligade e kuri jokkondirde e jogibe jawdele de natina jawdele de pour natinede ra yimbe bawa ligade na ligorta bawa hebde na pour heberde ni dum non haal dum ko docteur Ibrahima Diawo gaga mairie mo julakolam musibe ganyen ten tan ko cioftal balli no bawi de navita njidi kolda mbo ima hande odo samedi si Allah walam de jawi gannata mbo equipe gagni coupe du maire mo kolda coupe maire kolda non final loko entre ASK mo he bebe mbire buna plateau ASK mo final kende jo watte kiki de watte hande samedi o on gandi wobbe mbiyo non wala jemma sabono gandi e woddi nyaaw nya ko no hakkil hewbe dine e odo classico mo da cioftal balli badoro Espagne entre Real de Madrid e Barcelone Chernoski gi mo no abija ko dum wa ron yottinande ton to New York musibe ketto robe dum bawi wonde mi salmini ketti be mo yaa gonna jam ha Dimas Karo Abdou Diawo golle ma jodi pewi bandiraabe ha jontan paaden ko tonto leydi Mauritanie odon gandi hande hande o onon gandi woni koy mawne ne golla wadum ganda ko nogas jetati lewru meden novembre hitande ujunre temedde jenay e chapande jenay woni 1990 yo beddo mi ganda ko soldete men nogas e jenay o jetato mbaranobe e nyande hen dum do non hawrno ko e mawne gol kadi ko wiyete ko en jeytare leydi Mauritanie dum non ya janta en so Allah jabi ma en jokkundir o hono musido meden Diallo Amadou Abou bismillah
Jamir modna bandira be do to be arabi speaking gore min kelminon moni mon fo pende modum e yetto do modum min gari addanto na legende ko budu ji ke gendra yon trende ko ko do inga ngin dia amuni ten e addanto na ka budu ji non ko jallo abu amadu ko budu ya tin ki de ka budu ji medene jamma ale ta hando ko nyo ti ki ko anki wonno no gate je tati luru november itando jinna ji di ta ko ji ko anki li di modu ten moni nan no di chapande je ko ye geetar modum walla jima go modum ikkanon ana amoni na gol anyala ma onon de bari dum ko ton tey kadi ko to awuro onno adibo woro la murgo fagudo ali ja a muri tan kanko re gidi dingi e wonji de tey kadi ko ikarjido ja ko de ali dingi e kambe kala ko ton dingi tey kadi ko to kre on amoni na gol o den nyala ma ina ma tey kini non tey kadi ko gol la kodi bayino yubbi ne de do euro on akseta tey yubbi ne de do na a golle a ko landa aji de ne mo Ibrahim Mukhtar Tara Ardi nyonde tawno kambene kalande nyalawmo ari kambene de amoni ne tan nyalawmo ko wi de a sunare te peti ko te don di ri muri kenina wara anabe nyonde de anoga te e jidi di a leuro na bombre tan do jinere e te me de jena e te pande jena e te ko alamu ma wi a te di bar do no ko amdu e te la de kala ande o de nyalawmo arti kambene de ngi ko be amoni ta anoga te jete te leuro na bombre ngam ngetin de ri muri jen geetar mbe kulista ko sunar tel kadi ko bibbe di mbiri kenina be awara na do dum asaji landa aji gene inno wadde tel kadi ko putti tal mudum ko ton to ne gecce do galaxy ko non non la moli di amuri keni asali be amade dum o miti ala tel kadi ko awa jogana de be ci sal tel kadi ko o to no no ko dum non ko hanki be barno tel kadi ko golle mabbe ton to o yeso tel kadi ko jodade on alanda aji gene be bismino to non tel kadi ko chapato kodede ono colonel o colonel Umar Ulo Gobeikar ko don wada noge yewtere ko fiwti nal tel kadi ko o wara noge ton e din jimi do joni tel kadi ko ya a dogol e noga te en geta tel kadi ko konin ko bibbe ridi o muri kenena be o wara noge en nyande a noga te geta ti oluru o novembre itandu jinere e tenede e jenai e chapande jenai tel ko alamu o di alamu o mawiya ono giro wara dono ko sergeant chef Diallo Abdoulaye Demba e wondi de agent chef Abdoulaye Djigo e premier kalata Samba Umar Njay e premier kalata Ibrahima Diallo e premier kalata Mamadou Hamadi Si e sergeant Mbouch Abdoul Kader Atif e premier class Samba Baba Anjay e deuxième class Umar Demba Diallo e premier class Amadou Saidi Jam e wondou de premier class Mamadou Umar Si premier class Abdrahman Diallo o sergent Diallo Demba Baba soldat Mamadou Demba Si soldat Alassane Yero Sara Kakoral Amadou Mamadou Ba sergent Chef Lama Toro Kamara sergent Chef Suleimani Moussa Ba on a deuxième class Umar Kalidou Ba sergent Amadou Mamadou Jam sergent Samba Fall, deuxième classe Abdoulaye Diallo, première classe Cheikh Tidjani Dia, deuxième classe Samba Bokar Soumar, première classe Moussa Ngaïdjo, on a première classe Sirajo Olo, on a première classe Dembo Oumar Si, on a sergent Adama Ayero Oli e won jude ten ko ye deuxième classe Samba Demba kuli pali ko be do gonno no ga ten jata to kuli ko be ni jo o muri ten wala mu ma wiya warno dinen to to ke di ko sa tun de ni jindi amonya anata on no o nyala mu ma no je tar modu hanki anan kan ko colonel Abubakar o wawi non aljere do o gede popo won to ke di ko to hospital molanda agitmer wonno tegal de conférence ma ko geti wono yewtere de wono deji be gedi woni o police jidi be mbayi no tawi kedi ko o nangu de mo o joni o woni ko yejude deji be golle tawi kedi ko tiskinde ko jibina da hanki be wuro o nasir ko be don tawi kedi ko jabi e fedde yi tendira mande biram da wula be de ardi tawi kedi ko fedde tarani de rinci de matunga ingin de muri kene ke don hanki wonno ko ngarmi ngara akunde magge deji be dum ko ton tawi kedi ko ton ko nojikka do kara pur demo de atiyam ma din mati ya saraka di arajo umuri te ton to jere capital ko gayno del hakkunde tawi kadi ko police ji di den ina angayno da garnatu kambe be angayno di men tawi a kadi ko kaaji kambe be nan dino ko yo biram dawula de di yo hepte to di ko winni e tare modu de tawno o wulli ta ma jeni biram dawula de di kanko ko puddi do tamku di tigiri di jeni o itta ma ton ko to kaso mo sakano ko wuro ale wanda modu ta di tedi ko wuro onno seta ngam ma asafro dem dum nan ko buri tedkin de ne kabru ji to di do ko mo min gol du di chatan ne jeje o di dum mo ken e di jeyi tar mo dum ko non non no pale de de e kewal ma de kam kam da ko ni ci di de ne tawno de di dum go ni ko ya sun dar ay yan ci jamma kam da de di bu be dem bayu no ardi ton te ko ko to joda de landa ay de ne ngam ikki je ke ko draf ko je pale je bado no di ton ko di o ji ko no ay de ne har na de walla pale de di mo de ni am gon di ko ya sun ma sunar umara ti dum non na Allah jaram ko dum o wonno o jibban de ka baruji e dem pular mudi chapna den kai kai poje tan do hono aragi speaking of pular ton to do la ja jin ti ne ka kala sambandin wanda yin gane den ka jin a ta alesta pado
Bandirabe bonne nouvelle kabaru bende are modon bandirabe cooperative just provision bi assalamu alaikum modon are modon adani on ballal bandal fayde cooperative just provision are modon adani on tereji tere mo 300 mètres carrés tereji bepi taw kadi ko wada lotissement établissement feuna wala équipement ha tewi ka taji ko ko feuna ha tewi be ngari be ngadani on surtout ma onan tan diam kombe wolbe do inter lady amé ala be pular non won ko bi be bi kala ko foynete non ko sami ronkata te beede dum non bandirabe te woni odo tete beede cooperative diaspora vision wadi vite amoron onon dandi am kobe wonbe do e der leedi amerika dum non dimmo de joni joni joxon ballondiron e mabbe e do ni tere mo 300 metres carrés wona hay mo 150 metres carrés de ko 300 metres carrés kadi ne tawti mi ko wona 50 ciri mo 2 millions rek batta te ba tere mala hay 2 millions o mabbe modde modon arasma holno jogista 2 millions o hakka be bima so tawi a ari aɗa yiɗi fuminde tere kala mbaɗata ko 40% joɓa tere maɗa 40% sa waɗi ɗum a yuɓi a hokkama kayitaji ma fillini mbaɗa e 3 mois joɓa 30% goɗɗo e 3 mois goɗɗo joɓa 30% hawra 6 mois lebbi jeegom joɓa hen 2 millions kayni weɓi ha ma e bandiraɓe ɗum noon gimmo ɗe joni joni ƴewon gandon kadi koto ɓurno sattude hebde tereji to ɓurno haade fiide hebde tere ko sar aéroport mo Bless Diagne aéroport Dias mo Bless Diagne international ko toon tereji ɗi gooni tere kala mo 300 mètres carrés kala non kode jimmiɗo caggal leydi ari jiɗi aéroport aɗa foyno ɗum walla ene foyno galle ma ma sal ɗon jara ɗon ataye walla taysono ko ƴetta ɗon longue ɗaɗa kiɗi e fil subaka taw yaha fiidi yaade ɗum ɗumnoon bandiraɓe jaawe e oɗo société kila ɗiɗo tereji gartani kila ɗi gartani ha joni ɗum noon ko jiro wonɗon son jiɗi hebde hen noon ko laaɓi holno mbatton jokkude ton koye bogu mo numéro makko téléphone ɗo e leydi he mbatta ko 19 7 624 89 86 bimi ko 1917 624 89 86. Tay ko to banque Senegal joxundi fay makko mbatta ko 77 612 87 33, 77 612 87 33. Bandrabe dum non timode gele dido tori ji gafani dum bele jawe di fon to bona dido tori ji taw kadi ko pri pat fayda mi la modon e kokrati e koradi Senegal dimode e gondo ye won dido tori ji. Bandiraɓe sehilaɓe kawral business wiyon salamu aleykum moon kala ko wona gonga kawral ɓuuri. Bandiraɓe kawral business wiyon kala tampere wonnode hanki hande de min jiɗi ko ittu ɗum ha laaɓa wonande kala ɗanniyanke gonɗo ɗo e nder leydi Amérique gonɗo toon to leydi Afrique ciyaaru toon. To banggue neldugol kaalis ɓe mbi tampere natti ha laaɓi wona aɗa yahaɗa nelduda kaalis walla aɗa yaɓɓa koyde ma tampina hoore ma ala noddu tan ɗo maɓɓe ɗo ɓe neldan ma ɗum ha no hannirta ni enne e kala kadi no jiɗɗa neldirde e kala e kadi leydi jiɗɗa neldude tawi ko Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée Bissau, Sierra Leone, Guinée Conakry ha Côte d'Ivoire, ha Burkina Faso, ha Bénin, ha Togo e kala ha Gambie e kala to jiɗɗa neldude e mbay neldu ɗum kataw ko weccen moƴƴo kadi ko weccere kadi jaaduɗo e jamanu holno jiɗirɗa ni kadi taw sa neldi aɗa heeɓe hen hunde. Kawral business wi on noon mbiɗen mbaɗa ko wiyete koyene small world, mbiɗen mbaɗa ko wiyete transfas, mbiɗen mbaɗa kadi e mon express, kadi mbiɗen nelda ɗum ɗon foof e kadi kala to jiɗɗa neldanede kadi amin neldanma. Kadi kawral business wi on ha joni min kaɗani ɗon nde kettiɗe min gadda noon komin jogui ko mbiɗen mbaɗa UPS wonande ɗo e nder leydi Amérique jiɗɗo neldude ɗo bagage amin mbaɗa ɗum kadi. Wona ɗon tan deɓe kaadi ha joni kawral business addani on goɗɗum, addani on téléphone ŋaji kadi moƴƴi, kadi labaɗi téléphone ŋaji joɗɗi, kadi jaruɗe jamani ko wiyete koyene touch phone tuggi tan ko Galaxy, iPhone, LG ha Nokia e kadi ha e téléphone kadi mo jiɗɗa eɓen jogi ɗum ɗon. Kadi taw ko téléphone kadi ko factory on lock, wona aɗa yaha aɗa waɗana hoore ma on lock, ala ko factory on lock kala to jaaɗa aduna hen kadi ene marsa. Wona ɗon tan kadi kawral business wi on tawi ko debbo gonɗo ɗo e leydi he jiɗɗo ñantade ha yooɗa kadi jiɗɗo ko wiyete ko enne or plaqué walla or, taw ko jaaɗo e jamanu tuggi tan ko feggere ha e jawo ha e ceen eɓe jeeya ɗum ɗon. Kadi tawne yaade e jamanu kadi ko prix moins cher, kadi wona aɗa waɗa commande kadi ha immo leyɗele goɗɗe ene ara ala ko moƴƴo o tigui ɓe comi ko ɗum ɓe jeeyata ɗon ɗo place ɗo. Kadi taw ko prix moƴƴo ɓe jiɗi tan ko kala Afrique najo garɗo ɓe dokka ɗum taw ko prix moins cher. Wona ɗon tan kadi ɓe kaaɗi ɓe mbima kadi tawi tan kadi ko warga jiɗɗa yarde kadi warga moƴƴo kadi belɗo eɓe jeeya ɗum, eɓe jeeya hay kadi ko waddete warde ko holɗumen barade kasuji eɓe jeeyama ɗum kadi hano hannirta ni enne ɗon to kawral business en eɓe jeeya ɗum ɗon. Wona ɗon tan kadi ɓe kaaɗi de ɓe mbima so tawi kadi jiɗɗa ko comci kadi juldude jaaɗude jamma toggui debbo e gorko eɓe jeeya ɗum saabu nduruji muɗum, tawi ko aɗa wawi juldude ɗum, aɗa wawi ɓorda ɗum e nder galle ma, kadi ɓe jeeya ɗum kadi ko prix moins cher. Kadi sa ari ɗon kadi ma hokket mu hano hannirta ni kawral business ha joni de mi yonɓe kaɗani ɗon basin kadi tuggui dollake ha yitti saabu ndor e kala ko jiɗɗa kadi eɓe jeeya ɗum ɗon to kawral business ɗo. Kawral business wi on miɗen jiiɗi addan ɗon kala ko min jogui min kala noon bandiraɓe keɓon humpitade ɗum wona ɗon tan min kadi. Kawral business wi on kadi caabune jiɗɗon, tawi ko caabune ko wiyete ko ene caabune lotorɗe caabune men Afrique, tawi ko gonduɗo ko wiyete ko ene dogam city walla gonduɗo e goɗɗum ko ɓandumaɗa ene waɗi puje walla aɗa gaño aɗa wona e gato ɗum ɗon noon caabune sa soodiɗe tan sa lotima ɓanduma lerat ɓanduma nayiɓata kadi gato iwat, tawi kadi ko dogam city ko wonnuɗa kadi ha wona kadi sellat kadi ɗumne kadi kawral business kadi ene yeeya ɗum ɗon. Ɓe kaɗani ha ɗon de kadi kawral business wi on paɗe mukke, tawi ko paɗe jaaduɗe e jamanu, kadi paɗe ko wiyete kone paɗe carak, tawi ko paɗe guru kadi aɗa yiɗi sodde ɗum ɗon to kawral business ɗo kadi sa ari ma heɓɗon. Ɓe mbaɗa kadi hayko wiyete ko enne e faxi, tawi ko kayit jiɗɗa wadde faxi kadi mbaɗanma ɗum enne. Eɓe jeeya kadi hayko wiyete ko enne e patuji walla colgate walla ko wiyete kone ko soccorte ñiiƴe, eɓe jeeya ɗum tuggui brossage muɗum ha e ɗum ɗum ha ko soccorte ɗum ɗum noon, tawi ko ñiiƴe musoje gondunɗa e kala façon e kala marque kadi eɓe jogui ɗum eɓe jeeya ɗum ɗon enne ɗon to kawral business. Sa yaɓɓi koyɗe ma ari ɗon maɓe balluma hen. Ɓe kaɗani ɗon de kawral business wiyon ha joni business amen haɗani ɗon, tawi ko gonɗa ko leydi Sénégal walla leydi Afrique to gonɗa foof, so tawi aɗa yiɗi neldude ko wiyete ko enne e crédit, woni crédit orange walla tigo, sa noddi min ha joni min lowonma ɗum hano hannirti enne. Ɗum noon jomum joɗo tan ha téléphone mum sona taw ko crédit mum naati toon to leydi Sénégal walla toon to leydi Afrique to wawi wonde foof tigo walla orange ɗum noon
min biya kadi ha joni min naldino kadi min dokon kadi carte kadi ko noddorde leydi Afrique wi'ete en calling room wala boss revolution tay ko do leydi Amérique gonda adi noddude Afrique kadi sa noddi min kadi mami lawano kadi do non be goni ko don to mbimi on to 1182 Fulton Street Brooklyn New York 11216 Kakunde Franklin e Bedford ko don be goni dum don non numéro mabbe téléphone ko 1718 783 88 11. Mbimi be goni ko 1182 Fulton Street numéro mabbe téléphone ko 783 88 11. Umno sa noddi don to kawral business do kala mo kawruda hen ma wadane golle kadi badde fayda tan ko golle kadi kadi ko golle labade dum non kawral business yon bandirabe woti kule woti paye dum non jabbe koyde mon garon wala no don numéro téléphone nden don do ni bandirabe kono mbiɗen ni tan ha joni jaɓanten tan ko kabruji men ɗi gasi ha laaɓi to banggue ɗi joguiden or mo ganduɗa ko musidɗo meɗen Amadou Aliassi e musidɗo meɗen Abdou Diawo e musidɗo meɗen Diallo Amadou Abou mo Sahel TV hono mo ganduɗa ko cukoy laaɓa juuɗe gorko mo Arlem hono Kawso eɗen ganden ɗo heɓaki to woni foof en calminima en calmini galle makko en jurimoma en jurima kadi e kala sila makko yimɓe makko en jijita noon hon torrode Samagari Ali Gali Jumaa Jama Saligo Jula Daba onum ganda ko musidɗo meɗen Elage Mali Tante woni fen calmini men jurimoma en mbima kadi yo jam hiire makko calmini men calmini sila makko e wondi makko fo to woni eɗen jokka golle tan ha joni mbiɗini tan jogori hande wonade yewtere meɗen ko le 28 novembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ko toon to leydi Mauritanie ko ɗum toon wonno ma en garto hen so Allah jaaɓi ma en gaddoye kadi holmo ganduɗa ko musidɗo meɗen invité men jogori wonde ko holmo ganduɗa ko Maysourou Kane ma en jaat joni joni to kabaruji international garten joni joni e Maysourou Kane ƴettenmo ƴeewen so tawi kabaruji wonko joguiɗen mbaɗen joni gaddorteɗen kabaruji ko leydi Niger oɗon gandi oɗon ganduɗa ko Hassimu hono Hassimu Saoudou Hassimu Saoudou ko ministre de l' intérieur toon to leydi Niger oɗon gandi kanko ko holliti wonde no o sakki hande kabaru wonde o holliti soldateɓe jeegomo leydi Niger naɓe keeɓi hawrude e leegal mbarama toon e leydi Niger ene wonde no garta jettato tawa ko yimɓe civil en gala ko mbi gala ko mbaɗi ɗum noon mbarama toon taw noon addi ɗum ko janguɓe ɗum ganduɗa ko groupe biyeteɗen Boko Haram yani e mabɓe toon wuuro wiyetego en Boso gowoni noon ko hakkude leydi Nigeria kañum e leydi Niger capantato e neɗɗo kadi ɗiɗo belti hen hono ganduɗa ko nogas e jeetato neɗɗo kadi heeɓi hen wadde disparu woni majji ɗum ɗon no waɗi ko toon to banggue rewo leydi Niger hakkude muɗum e Nigeria ɗum ko oɗo mo ganduɗa ko ministre de l' intérieur leydi Niger holliti oɗon kabaru leydi Nigeria oɗon gandi guure sappo e jeetati ha joni wiyama wondene ɗe goni ko e juuɗe ɗeɗo ganduɗa ko fedde wiyetede Boko Haram hono toon to leydi Nigeria to banggue rewo ɗum ɗon noon hollitama ɗeɗon guure foof ko toon goni kono noon kadi ɓe kolli kabaruji ɗi hande hande o ɓeɗo ganduɗa ko groupe Boko Haram e ɓeɗo ganduɗa ko soldateɓe leydi Nigeria woni koninkoɓe mum ɓe nangodiri e wuuro wiyetego enne commandugu yoɓe ɗum ɗon noon ko e banggue worgo leydi Nigeria wonde ɓe kaɓi toon ha ɓe ganduɗa ko ɓe keeɓi nangude e yimɓe hewɓe to banggue groupe Boko Haram walla ɓe keeɓi warde hen kadi yimɓe hewɓe kadi ɗum ɗon noon haalaka tawa kamɓe toon to soldateɓe leydi Nigeria holko gañi hen walla holko ma hen kono noon kadi hollitama ha joni to banggue kabruji wonde ɓeɗo ganduɗa ko groupe Boko Haram e capanɗe nayyi pourcent woni 40% hollitama armée mabɓe ɗeɓe jogui ko armée e gardude leydi France woni ko France en jeeyi ɗeɗon armée ɗum ɗon noon ko ɗum ɓe kolliti toon to ndeɗon haare leydi Nigeria ha joni en jahat to leydi Mali hono toon to nokku biyeteɗon e Kidal banggue rewo leydi Mali oɗo gandi so ko koninkoɓe ɗiɗo casque bleu en taw ko leydi guinenaɓe keeɓi hawrude leegal hono hanki jangu ɓeɗo ganduɗa ko toariken woni won ganduɗa ko rebel ɓeɗo ganduɗa ko jihadisme en jafoɗon no toon to banggue diwan mo leydi Mali keeɓi janodirde mabɓe ɗum ɗo noon tagui ɗum ko missile goto moɓe beddiɓe kamɓe koninkoɓe e oli woni casque bleu en won noon ɗinoon tagui noon ha ɓeɗo mo ganduɗa ko soldateɓe ɗiɗo leydi laggine naɓe keeɓi hen hawrude leegal ɗum noon ko hanki waɗi toon to diwan mo Kidal ɗum ɗon woni ko toon to banggue rewo leydi Mali ɗum ko toon waɗi leydi Burkina Faso den gandi ko hande tigibe jukki ko wite ko ne kuraaje gam jewde hol garzo so do leydi ndi tagal non on ganda ko Monsieur Kafando joginodo ko joginodo en transition leydi Burkina Faso holiti wonde non ko hande tigibe Burkina Faso hebi ko wite ko en victoire hebi ko wite en jeytaago woni démocratie hore mudum liberté sibuyebe koli kam kono tolno e dubi nagas e jeedidi 27 ans onum ganda ko president Blaise Compaoré ko jogino laamu leydi Burkina Faso ko non jograki dum lawol jograki dum kadi e der ndimaagu dum non holitaama hande hande o kam e ndimaagu hoti tonto leydi Burkina Faso goto kala subo mo yidani kadi kala gagnido kadi woni kala kebde kuraaji timmudi taw ene waawi lamtaade leydi ndi dum don non holitaama e no tolno e ujunaje sappo e jetati biro udditaama tonto leydi Burkina Faso e hande dimaaso be nyalli ko non taw ala ko lima wala ala ko holla so inshallah ko odo semen ko boni hen e labde hen kadi ma adde do e der radio men radio plus pikin jonjon so Allah jabi ma en jaban o dum ganda ko Elias Mansour kan boyta jottuden ko non ma on ketto taw hedaade o dum ganda ko hono murtudo Samba Diop o dum gandi murtudo Samba Diop baba leñol ba en ketto mo taw hade meden hebde o dum ganda ko Mansour kan jonjon so Allah jabi bandirabe men gray mon on jaralma dum non keddo le hettaade min ha 10h00 minen e modon
dem gala wal ko buri sukar jumri yuman welde to wada jibam elam kis mutuba kobe netagal men ko de yol nobe fulle men e fayde men ko de fuyde nobe dem gal men se bakir nobe sabu yanana nobe neddo xalbata neddo bantoon tawa heedaani ɗum e hakkille mum taynaani ɗum tumbaani ko ɗemngal seerdi neɗɗo e dammowol saasika gandal ga reena tettintol en heɓii koye men fof en pinnditiima yawaare ɓooyne en celciima kaale ɓe mbinden ɗemngal men guurtinen jaari men ngamri men cinndi men cifti men pijirlooji men ko ɗum woni ɗaɗi neddaagal men ballitooji townude ɗennide pinal ngal men yaakaare nguurdam men ɓiren danndiɗee fof e ɗemngal men ko ɗum woni sodorde ɓamtaare men en mbii tuubakooɓe e kala yiɗɗi yettude en ken hankolaare a hanta jam jam baawa jam jam haa bala bala en celciima ɓe nuska ɗemngal men ɓe jaɓɓa martabaaji men ɓamtaare ɗemngal naamdii ko darafuji pirñiteeɗi boodantooji suppude geƴƴelle tetteeɗi hanki e musibaaji jom jawdeele hakkude leyɗeele sabu yiɗde seeɓiide neddaagal men fiɗɗude haa laaɓa ndimaagu men sabu jamɗude hewindu ɗemdere men fedde ɓamtoore polaar ko fedde men riwoore ndibere men haa leera neddaagal men so yaadu runtii jonde alaa sulikee jontii lernde alaa booye e pelle ɓamtooje polaar muɓii foto tocotte kam nam
Allah jarama bandiraɓe on kettima tigi honon ɗo ganduɗa ko Baba Leñol hono murtuɗo Samba Diop yo Allah yurmomo yafomo juuɗe moƴƴi jaɓɓomo oɗon gandi hande hande o ko e musidɗo meɗen hono ganduɗa ko kadi Mansour Kane ko yimɓe kadi mawɓe tawanoɓe ɗiɗo jangguji ne jiɗɗen haalde ñande nogas e jeetati lewru meɗen novembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi toon to leydi meɗen Mauritanie koye tawanoɓe ndeɗon walde ɗum no mbiɗan tan koye ɓoggol one ceerno Mansour Kane aɗa wawi salminde bandiraɓe caggal gartene yewtere so tawiɗa heeɗi
assalamu aleykum heɗotoɓe radio plar sikin komin Mansour Kane e salmini on
calmitima bisimilla ma ɗum noon ceerno Mansour Kane eɗen gandi kam haade wutte fondede jullare yoto jomum tawaka ko wi koko dahaɗo laaɓa jangu ɗum noon eɗen gandi ñande nogas jeetati lewru meɗen novembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi to leydi Mauritanie en mbasi soldateɓe nogas en jeetato koninke ɗum noon so ustima e leñol eɗen gandi kam koko heewi usti haysinno woni no ko gando goto maayi e leñol e won ko usti sakono ko ganduɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa ko tinaɓe andaɓe e leñol ha kono tolno yimɓe nogas jeetato ɗum ɗo noon ko hanki wonno mawni gongol noon hawri ko e kadi ko ganduɗa ko jeytari leydi Mauritanie ɗum waɗi pooɗe duure hakkunde ɗon ɗum ɗon wonko mbawɗa laɓɓinande min walla wonko mbawɗa tindande min e ɗum ɗon bandiraɓe mbawa heɗade hen
haya ceerno Sy a jarama kono mbiɗa ni ko hanki wonno 28 novembre, 28 novembre, ko anniversaire Mauritanie Hebdo l'indépendance et de la Paris. Et 28 novembre 1990 ngam hebde leedel mabbe nga andude wonde leedel de kewi nafoy e te dum do fof kadi addum ko gila ONVS ONVS ko organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal en ngandi ko la ko Mauritanie Sénégal Mali e Guinée ngoni hen kono burti de ko Mauritanie Sénégal et Mali gila dum wada non morsani yidano dum don wade sabo so naforde ari wala to ko bangi worko to etujaji non keo be helbe dilli on sa 78 ha morsani wawi jabde nadde e fedde de en lande kalisaji keo di milliards keo di bara hen ha wada ha mayo go fewna cagal mum non be gandini himbe wonde kalis morsani nati hen donc dum non den ko mabe mbar fere fof bi kutoro ledel de famdo ko non immori mu famane kay ko non immori tan ko yidde heptude jeymen to bangue fo worgoto sabu jewde nafore wonde hande sabu jewde hande aduno o urtiide hande ko ndiyam e leydi webani en jogi dum ha heewi kono en bersenim joni non lamgo yi lohre meden e bersilare men e leydi ndi be madi hunde fo e be gandi kam leydi kam wona ari tan jetti to bangue wal to en gandi wa non don be badi hen peje golle han baawi ustudi himbe gila e deportation ha e bargol ha e humiliation ha e ko e non sattinde kayta e gila fof fof ka yimi be goppa leydi ndi joni non hawri e oodon saha kadi laamu mursane e gardogol muawiya colonel muawiya wol sayyid ahmad taya ina jaggunde e wone laamuji ko en laamu iraq nden oodon saha basis no wono saddam hussein en e ko e non ebe fo enen jogi enen gandi enen kumpiti hande programme uji mabbe ko faati e leedele arabebe wiido won tawde non mortane ko leedi arabebe kala mo wona hen arabe ala hen kado ko dum wadi non e on saha kadi ebe gandi wonde kadi soldebe ina kewi e solde balede dum kewno e laamu hen wala ina wadno min jogenen jogino kadi officeji baleɓe e solde seeɗe e tawi kadi toon ko doole ngoni toon ɗum noon waɗi ɓe mbaɗi événement 89 o hakkunde Mauritanie e Sénégal ko kamɓe tan mbaɗi haaɓe tiini ɗum ha hankadi déportation waɗi ɓe profiti hen e kadi e nder hen ɗum yonaniɓe ɓe mbi wonde ko wona nawtudeɓe tan ko warde ɓe ɓe mbi noon ɓe puɗɗoro sofaji ɗi hono dadiɗi ɓe
solde seeɗeɗe
eyyi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa nde ɓe kalana min ndeɓe jaggi min nde koye parti e torture moral jeeya mamin mbar on onon fof wonɓe e solde seeɗeɓe koye noon heddi ko hankadi ko way kono yarde ndiyam ni on saaha min komi koye officier ji laamu walla armé Mauritanie gon noon ɓe jaggi maleɓe fof ha arti noon e halpularen ɓe jaggi ko heewi hen kam quasi totalité officier ji on de troupe baleɓe jagga e jaggol ngol ko jaggude tan ala taw ala sababu so ɓe jaggima ɓe tumatma tan koye flam gonɗa walla hen saji mbiya gonɗon koye wadde kudita walla hen saji mbiya on gonɗon koye wadde tan trouble e leydi ndi ha wasa ɓe ɓe ngala hunde te ngal sabu ala ko woodi ɓe jaggi yimɓeɓe noon ɓe mbaɗi ɗumen e Mauritanie fof e nder Mauritanie fof waɗi campagne uji kala ɗo camp militaire woni waɗi campagne ngam torturde e warde soldeteɓe ɓaleɓe on saaha noon min gonnomi koto wiyete noidibo on saaha ko toon jagganomi nde jaggami nawami e nokku biyeteɗo Inal koye région noidibo o jeeya Inal ko base militaire woni toon ko nokku mo ganduɗa aɗo to banggue bonande nde koɓe mbari toon ko ɓuuri heewde ko wara e nokkuji keddiɗi ɗi min goni ɗon aɓe amin lette sukaɓe men ene lette ina mbare ha yoti nyande 28 novembre nyande 28 novembre minen ko min officier je djena yo min bada e cellule gor e kaso gor e dibbe non ko eno soldate ben sergent je en sous-officier je officier soldate ko min bada tan ko hangar mawdo garage yo to tan ina kabba tan ina lepte ina balli mehi ina hulbini ina hulbini ina hulbini leddo wawa halan demo dum wana yitere wana demgal wawa sifade hono bedo sukabe no bano tampude amin tampini bedo tampi no sei kono non sai tampere goddo tan no en tampere ma ana yiji sab hakkeno bedo sukabe be tampude ko lepte jamma e nyalawma bedo jipporta tan bedo monta jagar soldat tan jaltina dum e dingiral wana e sid dum wana e lettu dum kala façon lettre a jom ma Land Rover hubbe nare uboy donc on sa kala ko neddo wadi e soldat ado wayi ni kuccide balay tan soldat tan kala dum hay ko jam tan wonta so e be mbad dum dal ko terroriste de yimbe be hono wadde tan ko no welda ko wonde hawni de kadi tan inna ma ade en tan kuccide yimbe tan balan hay dar sonna bar dum ko non sitina mawdo dal wonno on sa sitina wonno on sa hanon le 28 novembre minen be jaltini min e cellule amen kaso wonno minen be jaltini min be lay min e damal commandant de base bureau commandant de base be joggini min don minen officier ni amen tiena amen tonga kono be kalday amen be jaltita be mbala ko be kawo mbala do min jodi do ha commandant de base o yese ko capitaine sidina wolboy sidina wolboy wala sidina wolboy o ari o mo are Land Rover makko mo jogi boggi e jungo makko boggi tan nilon ko en gara yi tan boggi zeda nilon o mo jogi dum e jungo makko o telli non o ari amen min berdande tadi ne jimi boggi de mi andan ni ko di batte kon non berdande so Allah tadi no fewi de ko non ko di do boggi di badiri yarga suka men be nyaade hen ne hen jammo be yetti suka men be de tan ko wayno kre min day silip modum bo hedara wala min day bannum be di dum go di tati ha hebi no gas jeete de bi be do ko laten laye to do men hande enen mawnina men no gas jeete ki lewru novembre en mawnina independence mursen e warde be do joni non ko non be mbadir goto be mbadir ceremony mabbe be di ni won hen ni o minum ina ware wulli de wulli be ngari be fiidum be mbi won pourquoi ina wulla ina bonna ceremony mabbe adan dum do fof ko hono ganna de awawa neddo wawa mijade yimbe do gonduda e leydi gonduda e arme gonduda e diine gonduda e fof ina mbara dum do ɗum waɗi wiyeede wonde hoolaare alaa heen gondigal meeɗen hay so mbel jiimo waɗi hoolaare alaa heen noon ɓe mbaɗi noon ɓe mbawi hanka ɓeeɗon yimɓe nogas jeeɗi nogas jeetato fiftaani ko ɓeeɗon tan mbaraañande heen won woɓɓe waraaɓe ko noon ko ɓeeɗo tan kaaletee sabu ɓeeɗo no mbardaani kono fodde ko ɓuri temeɗiɗi e capanɗe joyi mbaraama ɗon tan e inal ɗo ari ñande nogas jeetati nde won waraaɓe taw wonaa ɓeeɗo nogas jeetato kono noon ɓen kaaletaake no mbimi ni ko sabu warngu ɓeeɗo no wayi amtoridde ko ɗum waɗi hannde aduna o ne haala ɗum enen noon banndiraaɓe en potaani yejjiɗ ɗum sabu en njiyi ko kaalten ko woni fuɗɗiima tampinde laamu ngu ɗum ɗo so aduna o nanii ɗum ɓe wonataa tranquille te kadi haamni heen kamɓe ɓe caliima wiide tan wonde ko woniino ko laamu kaari wannoo walla ko yimɓe kaari en mbannoo hay so ɓe ñaawaani ɗumen ɓe kaala ɓe mbiya ɓe madii ɓe ñaago yaafuya walla ko way noon kono ɗum ɗon fof woodaani ɗum waɗi enen jaggi heen kala ni nogas jeetati ari en goppata haa jooji min fof hankadi célébré nogas jeetati kala mo jiiɗonno haala e facebook walla wiide wonde ken murtaninaaɓe enen poti weltaade nogas jeetati walla ko way noon kaalen gelli ko keddiiɗe mbiye ɗum haala ko meere sabu ɗum ɗo ko ɗo en dañii en ndi wonde kam ene dérange laamu wono feewi no feewi no feewi sabu hannde ɓe njiɗaa ɗum nanee ɓe njiɗaa ɗum haale surtout noon haale e ñannde nogas jeetati surtout haale woni nokkuuji ɗum waɗi enen jaggi heen enen ñaago banndiraaɓe kala nogas jeetati ari waɗooɓe radio waɗooɓe fof yo kaal
won gonɗo e ɓoggol he ƴetten mo mi artayma bisimilla ma musidɗo itta
Allo?
Allo?
Bismillah ma.
Allo?
Allo, jam hiya?
Ayo. Mardon.
Adi Selli.
Onon sambe.
Jam Selli, bismillah.
Min de milani musido ko haliko no musito. Ko min ko dum hunde tan woni problem.
Amadou Ndiaye.
Aha. Kala ko woni do ko ne wi organisation des droits de l'homme, organisation de merde ceci. Anana sa de mukke be kala affaire bolte. Et wi e on problem. Mais pourquoi? Ko lako tuba ko be tofso be kalis be bende do wata kala dum do. Ma wi nan do. Min je habbe abre jangam Senegal ni ko wadi ko. Ko may wadi ko non.
Alors,
organisation de droit de l'homme de Tchoussa Haldoum, non, parce que tout le monde est là, Haldoum. Mais là, on est. Parce qu'on a un foutu d'inviter certains barres de Gassamani ou les teams, on a un foutu d'inviter à Radongo. Non, non, mais quand même, on a une position et un problème.
D'accord. Adjarama Ndiaye, Adjarama, Tigi Tcherno, Massou, Marombo, Tcherno, Massou, Poutine. Bismillah, Marombo, Moussi, Dogonde, Bogol. Allo? 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 E mataw Masru Ocitima dum na char Masru tawi yom way natutan ko keddoden ko 6 minutes way natude hajuno way ndiray bandirabe kadi kala jiddo kadi badde participer ender yewtere hajuno en way nodude hajuno 212 219 96 95 do ender djemen radio plastikin association ko mintaji djegum keddorden non bandirabe hajuno tan odon bay jokkuli golle ha boy sedde ne dal no so cerno mashurin hedi hajuno en way nodude en tan baden gayna yewtere dum nan no biden ni tan mi sikki tan won gondo kadi bogol bisim allo mataw kanko ne kadi o fiyintaki non biɗeni tan so Allah jaɓi ma en jokku golle ha 10h00 ɗum noon maysuru so tawi aɗa heeɗi tan noɗo e nattude a jal bandiraɓe on keɗima ko oɗon ganduɗa ko Mashuru Kane ko haali ko oɗon gandi kanko wiyete ko henne tawaɗo wolde kañum tigui laaba jangu on keɗima tigui daɗolo daringol ɗum noon ko wasiyade bandiraɓe e julɓe ha surtout noon bandiraɓe afrique naɓe ɓaleɓe nangodira juuɗe junggo woto ganda kadi kamɓe foof koɓe ɓaleɓe kamɓe foof kadi koɓe neɗɗo goɗɗo won goɗɗo ɓugol bisimilla maɗa
allo no mbaɗɗa
aɗa selli
alhamdulillah
jam tanni bisimilla ma
ɓe nde ko haalɗo jeddi ngala hen
Amadou Koure
wallahi amadou ko gongal ab cer e bi mi andi non ko enen ngone non enen ngone non ganda cabar anen bi cabar ala burdum bonde ala ko buri bonde e buri bonde e cabar ya dunno en non en ganda dum parce que non ko diine men enen dendi diine anen kala ko wiya gorma be di yittinaaki kala on baara mi jar gorma wawade wurdu ko sinnel wona chaahar
hol ciini wasiya maare bandiraabe hol ko poti daraade darne de ha de don metti ma wa safrede
no no agro benni ko ni ren ko wadde yimbe kabbuni ren mbada denoncé nyaalo mo so ari wadde manifestation yimbe mbaatire e ndaro hen mbada manifesté agro wadde donnesé yewé wannobe ah parce que wonno der mangal après njabu yam nyaaw yam
wadde ma
ko buru he doona
ci hay koyno diaspora o le goddo tiagal le del den baye daraade kanyum en jaltina bada sokoji bada manifestation ngaji jaltina aduna ye yedum en sukumene beedo doona dum hunde honono Amadou Ndiaye wi joni
wala wajibe mbade fer ndade mbade justice ay huna war na ciir nan ngarini yimbe nde yimbe ne mbara ko bela wa gals te murtani kambe wajibe nden jeddi anani en fini tan min mbade do mum ko ko bela aduna nda waara chawar ne do wala dal gere chawar wono
chawar wada ba ma dukre jeten goddo a jarama bismillah allo
assalamu alaykum wa
alaykum salam wa rahmatullah
na ngende waji lu wax deug la koko kay case lañ am so nañ topato lol ñu yobbu ko ci front united nation
kan amadou ndiaye
Amadou Ndiaye lu wax deug la kenen ki tamé ki doon net list tribut koku witness la koku case la am so jël len ni ñu yobbu ko United Nations ni dañ leen wara japp parce que ñu dem is not right you know ñu dem dafa metti
wa dafa metti
dafa metti wax deug yalla lu lay tribut ñu dem report ni li case bu mag la
tour bi la
ki dara lañ ko
wax ah Ibrahim Ndiaye dum non no mbiide ni tan ha joni tan mintaji meden na wayno ko heddi hen ko heewan no fewi ma taw ko mintaji di keddurden wala min goto keddurden eden bay tan ha joni wayno dire bandiraabe en calmini be juri mabbe ha saha goddo dimas paado so Allah jabi ma en gartudo he radio men radio wpt 930.com jeegen ko tay ngal horma eden bawi kadi jokkudu yowtere wonde wonde no jotti ganda ko or mo ganda ko musidu meden hono Mashour Kane odo gandi ko kanko joganno en dum ngam tindinden e holluden labbinanden hokko kebi ton nyande no gas jetal lewi meden novembre hitan ujinere temet jenay e safandi jenay ko kanko or mo ganda ko Mashour Kane addano en dum to bandi kabruji to ko Amadou Aliou Sy tonton matam tonto diwan mo Kolda on Kolda news or mo ganda ko Abdou Diawo tonto bandi Murtani Diallo Amadou Abou musidu modon cheikh Ahmed Tidiou no kabruji di masnaaji kakindi di no yalla hokken tawede dimas par bandiraabe on jaram yalla hokken walde do jom
WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.wpat930am.com. Listen.
The experts at web.com want to build your business a successful website for free, just like we did for these current web.com customers.
We've looked at other website designers. There's nobody better than web.com.
Web.com can build your website in as little as 7 days free. Plus, we'll promote it on all the major search engines. If after 30 days you're happy, we'll continue to provide promotion, hosting, support, and maintenance, all for one low monthly fee. If not, cancel and pay nothing.
If you're in business and you don't have a web presence, you won't be taken seriously.
Call right now and you'll also get a free .com or .net domain name for your new website powered by VeriSign, the world's leading domain name provider.
No upfront charge for site build, after which ongoing fees apply. Rights to site are relinquished when canceled. Domain included during active service, after which fees apply.
Call 855-719-3094, 855-719-3094, 855-719-3094. That's 855-719-3094.
Here's George Foreman with InventHelp.
Hi, I'm George Foreman. Do you have an idea for a new product or invention? People ask me all the time, George, how do I get my idea in front of companies? How do I get a patent? What do I do next? Do you have the same questions? I'll tell you like I...